Lame de Père.
It is true.
Super Gala!
It is true.
The fucking agenda! Suspect!
Rampier!
Ichi mbocha mwanilo. Ulibonse abaya. Mwe kaya mwanilo. Dula mepepe la kulivaya we. Ichi mbocha mwanilo. Ulibonse abaya. Mwe kaya mwanilo. Dula mepepe la kulivaya we.
La ifita ya wasi mpwewa tushira toroma. Umuntu mubi koza wa mafyangare koroma. Walipishe paka punda no ufwasa. No kumona eshwa lirira kwa uni mufasa. Lekambazare after wafu wa maposti. Papechi waku posta yonse ya leba boosti. Na waku kene na umushi wa mukamba. Na yeta yonse padi wali kwa tira ponamba. Karatala lefya kukula kandireti. Chipondo chandicha ya waka teka boss lady. Ukuwa queen oyo wakwe tefe MC. Nga kwa reserven swizi na frisky MC. Kuri machu wa test wakane ipopo. Nga teku wendo batu ponya vene mfti popo. Ninebo asela usangere pia popo. Until meet again finya na furuka popo. Kala mwana pesto nina kula lola le gents. Never die yet gata mwakula bora. Bakuwa safe lika tula fya obo bora. Lesa mitangiri le bigi mani waka bobo. Rengoro konsha kuwa type watu shila levi. Wakelo wawa makuse mitima wawa evi. Fira mambo nyangere nda kumbwa hiya marebia. Wantu valire wakelo fwa kutile devi. Kasakana ishara mwine mwishire wanu. Commander of some max possession ishire wanu. Hapana wa serious kwa tini pule ya wapu. Until we meet again shala wa Venox Swap Youngson. Na nomba wala mirira wa simi. Fira mba vipone na vio hope you can see me. Keo tichari vipa vya tiwansha. Nda kuivu kisha rionzenga na isa kulwansha.
Ulibonse abaya.
I was praying to God
that I should come with different
Ichichi
mbocha malilo. Ulibonse abaya.
God
mwika ya mumulilo. Tula mipepe la kulivaya.
Pero la chigata ama soyare. Riria vya matruchi means kumufuma ngoko wali chata machine. Nefe bari tora bari wina chaku matini. Yabana kote emare poya papa ma machine. Na nyuzi na istambara mpera kutiti. Tasangire feru chero na fomu kamba shezo. Kubo mamori bumbo fona ishi waparu anje. Murare muchi wote tuwa mirira kintanda. Masopo kuwa pena sota epu tuka cheese. Nbife popa busakire toru sha chins. Mwotu mawari repu kata metika machins. Jiva arachi satana bari kurira machins. Nika 14 vamo poka god given. Rest in peace kata vampao kifes. Kakwari wakumusha kuna mitare chunda. Mwapa mutu matao chua peti runda.
Umaka wapuati tupunde sancho. Kwiza umwa vya tina Nasho mugaizi sacho. Wale tupanga tuare seka muri zaka. Topa test tuve wonze na besa la kunsaka to. Wemba kuwa pona nga wampera chani gani. Ta wash popo watch to mukamba wan gani. Afto kumuko pela la sanga stao ya ndina. Iwa wa mukusha pari kukirevu ya tikula. Wapo fene ishtanguri langa ndineka. Patina rishi batara kusunga wino meka. Kwa sefa sinsi das peta ufuma kumano. Na liberelo kula umfone punda tiyano. Tiyano.
One gun. Jagwa kila zinde au.
Ichichi mbocha mwanilo. Ulibonse abaya. Mwika ya mumulilo. Dula mipepe la kulivaya we. Ichichi mbocha mwanilo. Ulibonse abaya. Mwika ya mumulilo. Dula mipepe la kulivaya we. You can rest easy, we still miss you. You can't rest it easy, we still miss you. You can't rest it easy, we still miss you. You can't rest it easy, we still miss you.
Mr. B-Face, I see you. Era tie
Den Karosa Chan
the Mafia.
Kantiri mwe chubi.
Dantizo
Jess Patana Shironga.
Doshas Mweba Popoy.
YRN.
Rest easy,
ZYP Nelson.
New creations, Karakacha.
One day ke wadi kwa tishe chikongo. Ule ishiwa bantu posha kwa sante bikoko. Gangsta pandora na selebu kwa mufurida. Awa na timuzale na mashasi para furida. 105 na araji pa uzagire. Awa na so sick vena kumono uzagire. Team 5 pin male siti mwe mutangire. Awa 15 vena karefye katakire. Lizzy wadia wa umfika uri shepo. Ama umu para kusa pepti mwanyu se shepo. Ela rich pote bounce upo na machepo. Na iwe eho na chona kumona uri se. Fuu. Yo yes kaka engine. Zaire ja empire, money kingdom.